Batataba mama bandeko bopusana bopusana Toto mbola Yesu Masia
Jalite, mbobele Yesu, hey Yesu, hey Yesu,
kina nkembo elombevo balie mabekelie mololo 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 ei
elombe mobali zamba lola
nga moko na kokoka te
yesu molongi abinana abina
bienyesu
za champion